Blog Talk Radio.
Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Wanyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Do it.
Rwanda ganza ganza cyane ganza nyakuganza ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munane turi kuwa mbere isamoya ni minota itanu hano I Paris mu Bufaransa nkuko bisanzwe ikiganiro urwatubyaye ni ikiganiro rero mugezwaho nanjye umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Kareye Banyarwanda Banyarwanda kazi aho muhereye hirya no hino ku isi aho umva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda namwe biterwa n'isaha muriho kugeza isaha tubaha ikazi rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho twizera ko tugiye kuganira ibintu byiza kandi bisobanutse bisaba kugira ngo buri muntu wese yegere insakazamajwi ye asigaye adukurikire gatanu kuri gatanu Aniseti Kareye muraho neza nizere ko mwamaze kwinjira muri studio
ndakora mu kizo cyane Benoit nizere ko
mwamaze
neza
aho turashima Imana tumeze neza
nanjye rero ndaho kandi ubwo unyemereye nahita nsuhuza abadukurikiye bose abari ku buhanga bw'ibyuma abazadukurikira nyuma nabo turabasuhuje hanyuma ngasuhuza bagenzi banjye b'umurundi n'abanyarwanda ruharanira impinduka ntajya nibagirwa mwese mwese muhawe ikaze mu kiganiro kandi nibwira ko kiri bugende neza murakoze
urakoze cyane muvandimwe Aniseti ikiganiro kiragenda neza kandi tubifashijwemo n'abagenzi bacu bo ku buhanga bw'ibyuma nanjye mboneho umwanya wo gusuhuza uyu munsi rero turaganira iki tudatinze kuko najye mbona abadukurikira hari aho bagenda batunenga gutinda cyane mu biganiro turaganira iki turaganira ku rugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken muri Afurika by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuze kubihuza nanone n'urugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rusiya muri Afurika Sergei Lavrov hanyuma y'ibyo turagaruka nanone ku kajagari ibibazo nyigaragambyo impfu cyane cyane mu bakozi ba MONUSCO ingabo zagiye kubungabunga amahoro muri Congo bifitanye isano ese n'ibibazo bya karere muri rusange turaza kubigarukaho niba abenegihugu cyangwa se abanyekongo ubwabo ku giti cyabo basanga ari ngombwa kuko gukora iriya myigaragambyo ye ituma bashobora no gutakaza cyangwa se bamwe muri bo batakaza ubuzima bwabo inkuru tuza gusorezaho rero nanone turagaruka ku bibazo akajagari agahinda kenshi k'abanyarwanda by'umwihariko batuye mu mujyi wa Kigali ku kibazo cya transport aho inzego za leta ya Kigali zisa naho zoneho zananiwe gukemura ikibazo kandi abaturage bakaba bahangayitse cyane izo nizo ngingo rero tugiye kugarukaho muri rusange Aniseti ngira ngo nizo ngingo uyu munsi tuza kugarukaho aho tugiye gusubiramo cyangwa se gucagagura mu ncamake y'izi ngingo eshatu zikomeye ntekereza ko buri muntu wese ashobora kuzumva abantu bamwe baravuga bati igihugu cy'u Rusiya Amerika Kongo gute ni ikibazo cy'umutekano ariko by'umwihariko igihugu cyacu gisa naho ari umutima w'ibyo bibazo bigenda bigaruka tuza kugenda tugarukaho reka mpere rero ku rugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Amerika utegerejwe mu Rwanda ariwe Antony Blinken ku itariki ya cumi z'uku kwezi twatangiye kwa munane uyu ministri w'ubanyi n'amahanga nk'uko bigaragara mu binyamakuru bitandukanye bigaragara ko ku nshuro ya mbere uyu ministri w'ubanyi n'amahanga Anthony Blinken azaba yasuye u Rwanda nka ministri w'ubanyi n'amahanga wa Amerika aho azabaje kuganira n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ku ngingo zitandukanye. Muri izi ngingo harimo ikibazo cya Congo birumvikana harimo ikibazo ubwo yumvuze ikibazo cya Congo ni ikibazo cy'umutekano muke aho u Rwanda rwagiye rutungwa urutoki ku kibazo cya M23. Sibyo gusa kuba abenegihugu ba Congo batabona umutekano aho ushobora no kubihuza n'imyigaragambyo imaze iminsi kuko MONUSCO isa niyananiwe ariko noneho MONUSCO ikavuga yuko mu by'ukuri mu bibazo bihangayikishije kare agace ka Nord Kivu na Sud Kivu ahanini ku mutwe wa M23 ko uriya mutwe ufite ubushobozi bukomeye ndetse umuntu yabuhuza nuko atari igisirikare cy'inyeshyamba ahubwo ari igisirikare cy'umwuga. Si ibyo gusa ibyo MONUSCO ivuga na ambasadari wa Amerika muri Congo ahamya adashidikanya ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri inyuma y'umutwe wa M23. Hejuru y'ibyo nanone umunsi ubanye n'amahanga nkuko byagiye byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye by'amahanga byagiye bivuga yuko uyu minisitiri muzanye harimo nuko agace ka muntu cyangwa se uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cyacu butubahirizwa aho hashobora kuganirwaho kuri iki kibazo cya manda za perezida Paul Kagame akenshi usanga ayo yiyamamaza nabo ashaka badashatse bagahitamo inzira y'ubuhungiro cyangwa se bagahitamo gufungwa kuko nta bushobozi cyangwa se batahawe uburenganzira bwo kuba bajya gupiganwa mu myanya yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bimwe bizagenda biganirwaho tugiye kugenda tugarukaho muri makeya. Nkuko rero bisanzwe reka niyambaze mugenzi wanjye Aniseti Ikarege. Aniseti, ikibazo cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari twagiye tubivugaho inshuro nyinshi ntabwo turi bitindeho ariko nta kuntu ushobora kwirengagiza ibibazo biri mu Rwanda aho usanga politike imwe ishingiye ku ishyaka rimwe reka mbivuge gutyo rya FPR aho usanga perezida wa Repubulika ari we uhitamo cyangwa ugena ko igihugu kigomba kuyoborwa ari na uhitamo yuko ububanyi n'amahanga mu gihugu cyacu bugomba kubaho hagati y'ibihugu bitandukanye ku isi yose aho ari ugena ibintu byose uko bwije n'uko bukeye imibereho y'abenegihugu. Ibi bintu rero bigenda bituzanira isura cyangwa kubana nabi n'amahanga. Aha ngaha twakwibuka ubwo Tanzania yagiranaga ikibazo n'u Rwanda hashingiwe gusa ku magambo wahoze ari perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete aho yasabaga Leta y'u Rwanda ko ibyaba byiza si Leta y'u Rwanda uko yasabaga n'ibindi bihugu byari muri iyo nama birimo Burundi birimo Uganda birimo na Congo ko imitwe irwanya ibyo bihugu mu by'ukuri hakwiye kubaho uburyo bwiza bwo kuganira. Icyavuyemo n'urwango rukomeye hagati ya perezida w'u Rwanda n'uwahoze ari perezida wa Tanzania byagize ikibazo ubwo ndi kuri wa Niseti. Si ibyo gusa uwo mubano wakomereje ku rundi ruhande aho igihugu cy'u Rwanda cyashinzwe cyangwa cyatunzwe urutoki mu itembagazwa ry'ubutegetsi wahoze ari perezida Nyakwigendera Nkurunziza w'u Burundi bibyarwa umwuka utari mwiza na bugingo nubaha usanga imipaka kugeza uyu mwanya itarafungurwa kuva muri mwaka wa 2015. Si ibyo gusa igihugu cy'u Rwanda cyagiranye ibibazo na Uganda aho imipaka yamaze igihe ifunzwe ndetse abantu bakavuga yuko byashobokaga yuko hashobora kuvuka n'intambara hagati y'ibihugu byombi kwa bibiri ndetse n'abayobozi bamwe bo muri Uganda bagiye babigarukaho. Uyu munsi rero ikibazo cyahinduye isura tumaze iminsi nabyo tubivugaho Congo ariyo noneho imbarutso y'ibindi bibazo bidasanzwe aho ingabo za MONUSCO zirimo zicwa aho M23 isa naho itangiye gufata ibirindiro ndetse ubona harimo n'abantu ubona b'intore n'abandi barimo mwamamaza yuko hari igice cya Congo kigomba komorwa kigashyirwa mu maboko ya M23 icyo gice kikaba cyahindurwa igihugu. Ibyo ni ibintu ubona ko mu by'ukuri bigenda bitanga isura itari nziza aho rimwe na rimwe bigenda bigaruka bikagira bikagira ingaruka zikomeye ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu gihugu cya Congo by'umwihariko abene gihugu ba Congo. Anisiti, Amerika kuba aka kanya yahagurutse kugira ngo irege u Rwanda ku buryo bugaragara, ndetse kugizana n'isaha Amerika ikaba nta ambasaderi uyihagarariye mu gihugu cy'u Rwanda umwaka urashize umaze kurenga, si ibyo gusa, aho inzego zikomeye z'igihugu cy'Amerika zirimo zisaba yuko igihugu cy'u Rwanda kigomba guhagarikirwa inkunga kubera ibikorwa bigayitse bya Leta y'u Rwanda muri Congo. Abadukurikiye baribaza kuri ibintu, ndetse hari n'abantu bagiye babitangaho komantiyeri na bagenzi bacu. Tugaruke kuri uru rugendo, utekereza ko, ubwo nanjye ndaza gutanga ibitekerezo, ariko utekereza ko kuba uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga afashe iki cyemezo cyo kuza ku itariki ya 10 akava ku 11 aje kugana n'inzego za Leta y'u Rwanda kuri ibyo bibazo twavuze hejuru, ko yaba ari ntandaro yuko FPR noneho yabivugiye kushyirwa cyangwa se igiye kuva kwizima, ikaba yakumva ibyo abantu bayibwira cyangwa se opozisiyo iyibwira igashyira mu buryo cyangwa igashyira mu bikorwa? Aniseti,
bon, kuba FPR izagera kumva ibyo abantu benshi bayibwira si opozisiyo gusa, hari n'abandi benshi, hari n'abaturanyi wahoze uvuga mu kanya bagiye bayigira inama, ahubwo ikagira ikintu cy'uburakari bwa bundi umujinya w'umuranduzi. Kuba wenda yakumva igahindura imyumvire bakareba uburyo bumvikana n'abantu, bakareka ubushotoranyi, bakareka guhohotera abaturage, ibyo niba wenda ruriya ruzinduko rwa Anthony Blinken hari icyo ruzahindura tuzabimenya nyuma. Ariko icyo nagira ngo wenda ntangire mvuga nuko ni byiza ko uriya mu nyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya mu Rwanda kuganira kuri biriya bibazo, noneho nabonye wabitangaza ku buryo bwatuye ko harimo ikibazo bagomba kuganiraho nyine cy'uburasirazuba bwa Congo, ko hari n'ikibazo noneho cya Paul Rusesabagina, bakaza bakabiganiraho. Kubera iki? Kubera ko ingufu FPR ifite uyu munsi, Leta y'u Rwanda ifite, ndashaka kuvuga ubutegetsi bwa Paul Kagame, ni ingufu bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abongereza, ngira ngo nibo batumye tudashyizemo Uganda kuko yiri mu karere, ariko hejuru ya Uganda ibyo bihugu by'ibihangange bibiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza, nibyo bitumye FPR igera aho igeze hariya. Kuba rero noneho bumvise ibyo abantu bababwira, kuko buri gihe baravugaga ngo no turabakeneye, turabakeneye, ntamora babeshyira, wana nta nubwo bavuga barabeshyira, ariko bigaragara yuko babakeneye, hari icyo bashaka ko bazajya bafasha muri kariya karere. Kuba rero noneho yemeye akajyayo akanavuga ku mugaragara yuko baganira kuri izo ngingo z'ingenzi wenda zirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburasirazuba bwa Congo n'ikibazo cya Paul Rusesabagina, nibwira ko ubwabyo kuba agiyeyo akanavuga ko bazaganira kuri ibyo bintu ni intambwe ikomeye. Ibizavamo tuzabimenya nyuma, kandi ntitwibagirwe yuko azajya mu Rwanda avuye muri Congo. Ni ukuvuga ko hari ibyo azaganira n'abategetsi ba Congo, hari n'ibyo azaganira n'abategetsi ba Leta y'u Rwanda, cyane cyane nyine kuri kiriya kibazo cya M23 n'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwa Congo. Wahoze uvuga mu kanya ikibazo cya MONUSCO, kuko abanyekongo barakaye, abaturage barimo kwitera amabuye, ariko wumvise n'ikibazo cy'uko hari abasirikare ba MONUSCO nabo barashe abaturage babiri ba Congo, bagakomeretsa abandi 15, ku buryo byarakaje Leta ya Congo cyane, bagashaka abantu bagize uruhare, bumva bahise banabirukana abaturage nabo bakagoma bakarakara n'abandi bantu. Mbese urabona ko hari umwuka utari mwiza wiyongera kuri cya kibazo cya M23 gisanzwe. Impamvu abaturage barakarira MONUSCO ni iki? Wenda garuka kuri Anthony Blinken nyuma. Impamvu barakarira MONUSCO ni ukubera iki? Ni ukubera ko MONUSCO imaze imyaka irenga makumyabiri hariya nta kintu yabafashije namba. Ariko no kuba ntakikora, ziriya ngabo za Nations Unies ni ingabo zitwa za Nations Unies, ariko zigizwe n'ibihugu byinshi, ni ingabo zituruka mu bihugu byinshi. Hari ukuntu rero umuntu nka Paul Kagame uzi amayeri menshi yo gushuka abantu ntago buze ingabo muri bari yayinjiriye nta nubwo byantangaza harimo ingabo za MONUSCO zishobora kuba ziha makuru wenda M23 cyangwa se bayifasha ku bundi buryo kuko muzi no mu kibazo cy'iwacu mu Rwanda minuwari yarahaje mu myaka za 90 icyagaragaye nuko minuwari abantu bari bayoboye hari umuntu wari ushinzwe ibibazo bya politiki yitwa Roger Bobo jo ndumva no kwitwa Garuma Kamerone we yari ku ruhande ku buryo bugaragara ntanabije uruhande rw'ubutegetsi bwa Habyarimana uwitwa Romeo Dallaire we yoboraga ingabo izo ngabo z'umuryango wayumbye yafashije kumugaragaro FPR nawe ntabihisha uyu nteka yuko wenda FPR itari kwifata igihugu ku buryo buyoroheye iyo itagira inkunga ya Romeo Dallaire nubwo wenda nawe yakoranaga n'abo banyamerika n'abagaga mu kanya n'abongereza hari n'ikibazo noneho cyo kugira ngo abantu babe bari aho ngaho ntacyo bakora ahubwo bigaragara yuko barimo gufasha abantu ubwo nari ntanze urugero rwa Minuwari ariko muri Congo ni amakuru ufite ahageze ariko bigomba kuba arize noneho akaza n'ikindi kibazo cy'ubwigenge bw'igihugu Congo ni igihugu kigenga kugira ngo rero MONUSCO ibiri hariya binagaragara nk'uko nta kimaze nk'uko nabivugaga ahubwo igasa n'itanga amabwiriza nuko nibo batanga raporo bakavuga ngo Congo ntizongere kugura intwaro batayihereye uburenganzira na Nations Unies none ngo yajya kugurisha n'amabuye y'agaciro yayo MONUSCO igateraho kashe ndetse nk'aho yavuze iti turabahaye uburenganzira nimugurisha umutungo wanyu nako gasuzuguro kose rero gatuma abaturage bagumuka byaturutse wenda ngo kuri perezida wa sena wagiye iyo avuga ijambo abaturage babyumviraho nubwo we asa n'urogereta wicuza kuko ntabwo yari azi ko bizagera hariya ariko ubundi binagomba kubaho tutagiye muri violence ibintu byo guterana amabuye kwicana ntabwo ari byiza ariko abaturage bagomba kugira icyo bakora ibyo bintu byose rero nubwo ari ibibazo bya MONUSCO bireba MONUSCO na Congo ngwise uko batangiye kuganira bireba M23 ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange igihugu gitera inkunga ku buryo bugaragara Nations Unies ndumva aricyo cya mbere kugeza uyu munsi igihugu gitera inkunga Leta y'u Rwanda nta kuntu ibyo bibazo bitabireba nta kuntu rero wajya kuganira ku kibazo cya M23 utagiye mu Rwanda kuko ngo wabivuze mu kanya hari amakuru meza abantu bagenda batanga amatemonyaje ariko tutaninjiye wenda no gutanga ibimenyetso nta muntu n'umwe kugeza uyu munsi utazi uko M23 iterwa inkunga na Leta y'u Rwanda ubwo rero kuba Anthony Blinken agiye hariya bazaganira kuri ibyo bibazo byose ni wenda muri Congo bazanavugana n'ikibazo cya MONUSCO barebe niba yahita hava niba yongerera igihe bavuga ko bagiye gutangira ngo bagire muri transition bayihe igihe izagendera ariko ikigaragara ni uko MONUSCO izahava kandi nihava nibwira ko Paul Kagame azaba atakaje amaboko amwe n'amwe yari afite hariya muri kariya gace wenda tuzayibona nyuma ariko njyewe niko mbibona urugendo rero rw'uriya mugabo ni urugendo rufite akamaro cyane mu gushakira umuti ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo hakiyongeraho rero ikibazo cya Paul Rusesabagina ubwo byo nabyo tuzabona uko bigenda nyuma ariko umuziko Bob Mendez nyine uyobora komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika yasabye yuko Paul Rusesabagina yafungurwa yasabye ko Leta y'u Rwanda yafatirwa ibyemezo nubwo mwabonye reaction y'u Rwanda iriya reaction y'umuntu nyine w'umunyamusozi batangiye kwataka uwo mugabo bamuvuga nabi cyane ariko byo ni ibisanzwe turabimenyereye ni ukuvuga yuko Bob Mendez ibyo yasabye Leta guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriya mugabo ugiye i Kigali arabigenderaho eske bazamwumva kubera yuko nanone kwihenura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi niba byabahira cyangwa se bazihagararaho nk'uko basanzwe tuzabimenya nyuma ibyo ngibyo nitubona Paul Rusesabagina afunguwe wenda ikibazo kizaba gikemutsamuwatsiye kuko nta nubwo ari we wenyine ariko nibwira yuko niba uriya mugabo amanuwe koko no kuvuga ibibazo uko biri atabiciye ku ruhande ubwo tuzabona resulta ariko agomba kuba afite ubutumwa budasanzwe agiye gutanga i Kigali hari n'ikindi buriya niba ari uguhindura imyumvire nk'uko wabivugaga simbizi ku bundi leta zunze ubumwe za Amerika bafite amakuru ahagije ku gihugu cy'u Rwanda kuva baza kuva ari FPR yafata ubutegetsi mu 1994 leta zunze ubumwe za Amerika zifite amakuru y'uburyo uburenganzira bw'ikiremwamuntu buhohoterwa mu Rwanda ndetse bajya batangana na raporo buri mwaka Department d'Etat isohora raporo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda buri gihe igenda ivuga ibibazo uko byagenze ahubwo ukibaza uti kubera iki niba babizi bakomeza gufasha iyi leta ubwo ni bya bindi by'inyungu tuzareba niba leta zunze ubumwe za Amerika zizemera guhariza inyungu zatumye n'undi ukomeza gushyigikira leta ihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu niba se bahinduye noneho refuse de pole bakavuga bati tugiye kubasaba nibanga dufatanye n'andi mahanga tubafatira ibyemezo ibyo tuzayibona nyuma ariko icyo nagira ngo mvuge wenda ngo subize ijambo Benoit nuko uri waruzinduko rwa Anthony Blinken i Kigali nako mu karere kuko azajya n'i Kinshasa kuri ngiye mbona rufite akamaro kanini cyane urakoze
cyane muvandimwe ni seti ni urugendo koko rushobora kuba rufitiye akamaro leta y'u Rwanda by'umwihariko ndetse n'akarere kuko niba leta y'u Rwanda ishobora kuzabyaza umusaruro ibitekerezo bya Anthony Blinken bishobora kuzatuma FPR ikomeza kumva ko mu by'ukuri yagerageza kugira ijambo mu karere ndetse no mu gihugu hagati ariko niramuka yishyizeho ko ari igihugu mu by'ukuri gifite uburenganzira bwo kuvuga ibyo gishakiye kigomba gukora ibyo gishakiye nk'ibyo tumaze umwanya tuvuga cyangwa mugenzi wanjye avuga nibaza ko ari ikintu kizaba kitoroshye wenda umuntu ashobora kugenda abigarukaho. Anthony Blinken rero azaba agiye mu Rwanda ariko yabanje guca mu gihugu cya Afurika y'Epfo narangiza ahita azamuka ajye muri Congo ave muri Congo ajye mu Rwanda ni ibihugu bitatu byonyine azabasuye mu by'ukuri umuntu ashobora nanone kuba yakwibaza ibihugu byombi uko ari bitatu bifite iki bivuze iki mu karere k'ibiyaga bigari. Afurika y'Epfo by'umwihariko ni igihugu kugeza uyu munsi gifitanye umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda kuvaho leta y'u Rwanda yinjiriye muri kiriya gice cya Afurika y'Epfo igahitana bamwe mu banyarwanda bari bahatuye ndetse igashaka no guhitana n'abandi bari bahatuye mu rwego rwo kwikiza abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda twavuga nka Colonel Karegeya biciye muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse urukiko wo muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo ukaza kwemeza ko mu by'ukuri u Rwanda rufitanye isano n'urwo rupfu rwa Patrick Karegeya ndetse hashyirwaho n'uburyo gukurikirana abantu babigizemo uruhare kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda itaratanga. Nabandi na Kayuma Nyamwasa waje kuharasirwa ariko Imana igakinga ukuboko ntaze kwitaba Imana n'abandi twagiye tugaruke bagenzi bacu nabo bagenda bagarukaho iyo habayeho icyo kuvuga umutekano muke muri Afurika y'Epfo ku baturage b'abanyarwanda bahungiye. Afurika y'Epfo yagiye igirana ibibazo by'u Rwanda ku buryo habayeho gucana umubano ndetse za ambasade zombi zigafungwa ku buryo igihugu cya Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Rwanda za ambasade zafunze ku buryo ibintu byarangiye nabi. Twihuta tudatinze mu magambo Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu mu by'ukuri kigaragara muri mu muryango ukomeye wa SADC uhuriyemo n'ibihugu birimo za Congo irimo Congo ndetse kuba igihugu cya Afurika y'Epfo gifite ingabo muri Congo cyaragerageje gutabara mu gihe cya Laurent Désiré Kabila kikagira uruhare mu kumenesha umutwe wa M23 ukaza gutsindwa uyu munsi kuba uyu mutegetsi ukomeye wa Amerika ashoboye gufata icyemezo cyo kujya muri Afurika y'Epfo nuko hari impamvu kandi ikintu cyumvikana. Abadukurikiye murabyibuka ko ejo bundi mu minsi yashize igihe habaga inama ya Commonwealth mu Rwanda igihugu cya Afurika y'Epfo ni kimwe mu bagize uwo muryango mu by'ukuri kuba kitarahagarariwe ndetse perezida wa Afurika y'Epfo akaba ashobora kuba atarakandagiye hariya ni kimwe mu bintu bigaragaza umwuka utameze neza hagati y'ibihugu byombi ko ari bibiri hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Kuba rero uyu mutegetsi ukomeye wa Amerika udasanzwe bwa mbere azaba akandagiye mu Rwanda ariko agakandagira muri Afurika y'Epfo bifitanye isano n'umutekano utameze neza mu karere. Twihuse kuba uyu mutegetsi nanone azazamuka akajya muri Congo akiyumvira neza ibirego cyangwa se ibisobanuro bya leta ya Congo birumvikana ko na ambasaderi w'igihugu cya Amerika muri Congo azaba hibereye kuko ashobora kubana nabigize mu ruhare kugira ngo uwo mubonano ubashe kubaho ni ukuvuga ngo ku ntebe y'ibigari izaganirwaho izina Rwanda izina Perezida Paul Kagame ni ibintu bizagenda bigaruka inshuro nyinshi wabyemera utabyemera niko gahunda zimeze cyo rero leta ya Congo nk'uko yagiye ibigarukamo muri diplomasi yagiye ikora hirya no hino yagiye yumvikanisha ko hari ikibazo gikomeye hagati y'u Rwanda guhungabanya umutekano muri kariya karere kuba Congo ikomeza kuvuga ibi bintu tugasubira inyuma tukavuga senateri Robert Mendez aho nawe ku giti cye abona ko igihugu cy'u Rwanda kigomba gufatirwa ibihano imfashanyo ziva muri leta ya Amerika zigahagarara ibyo ngibyo akabihuza no ku Rwanda rushobora kuba rutera inkunga umutwe wa M23 ni kimwe mu bintu ntekereza yuko ibyo bisobanuro bishobora kuba byaratanzwe ndetse uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika azaba amanukanye azasanga ibindi byinshi bimutegereje ku meza aho azaba yicaranye na bamwe mu bayobozi ba Congo abadukurikiye rero hano mugomba gukura mu iki nuko u Rwanda umunsi ruzaba rusuwe ruzaba ruje kuganirizwa ibyo bibazo ruteza ntabwo ruzaba ruje kubazwa ubuti w'igisubizo cyo muri Congo ahubwo u Rwanda ruzaba ruje kubwirwa ibyavuye ku meza yo muri Afurika y'Epfo n'umuti w'ikibazo rwongere runabwirwe ibibazo rwagejweho na leta ya Congo icyo gihe leta ya Congo kigomba gukora na kugira leta y'u Rwanda kigomba gukora no gusubiza icyo bagomba gukora kugira ngo icyo kibazo kigombe gucika ni mwibaze rero aho ubona ibinyamakuru bya leta ya Kigali ho bibeshya bivuga yuko mu by'ukuri u Rwanda ruzaba ruje kugishwa inama uko ikibazo cy'akarere akarere kigomba gukemuka ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko biteye ahangaha ndagira ngo ngire abadukurikiye ko ikibazo cyo mu karere ni ikibazo kiremereye cyane aho umuntu ashobora kuza akagihuza nanone na minisitiri w'ububanyi n'amahanga twagiye tubivuga mu biganiro byacu byashize niba mubyibuka neza aho twagaragazaga ko ikibazo cyo muri Congo ni ikibazo gishobora gutera kugaragara k'Uburusiya mu karere k'ibiyaga bigari kandi Uburusiya igihe buzaba bwemerewe kwinjira muri Congo ni ukuvuga niko kwisanga Afurika yose yatangiye kugerwaho n'ingaruka ziremereye ushaka kugira ngo abyumve neza yahera mu nama za ONU aho ibihugu bikomeye by'i Burayi ndetse na Amerika byasabaga yuko hagomba gutorwa icyemezo kigaragaza ko mu by'ukuri Uburusiya bugomba kuva mu gihugu cya Ukraine ariko Afurika igice kinini yagiye yifata aha niho rero tuze kugaruka tuvuga tuti minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov igihe yafataga urugendo rwo kuza muri Afurika hari harimo strategy zo gushaka imbaraga ariko tutakwibagirwa ko igihugu cya Congo ko kishobora kuba nacyo mu mboni y'ibisubizo by'igihe kirekire biri muri kariya karere ka Congo kiriya gihugu cya Congo abantu bashobora kwibaza bati kuki ushobora wenda wemeza ibi bintu reka wenda mbasomera akantu gatoya twavanye ku kinyamakuru gikorera hanze aho cyavugaga yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu cy'u Burusiya yavuze ko aho yari ari i Cairo yerekeza muri Congo Brazzaville naho yagombaga kuganira na perezida w'icyo gihugu Denis Sassou Nguesso mu gihugu cya Congo Brazzaville aho yahuye na perezida Sassou Nguesso mu byo baganiriye nta kigeze gisohoka ni ibintu byaganiriwe mu ibanga nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo hanze ni ukuvuga ngo rero perezida Sassou Nguesso wa Congo yaganiriye iki mu ibanga rikomeye ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burusiya aha niho hari ikibazo kuki igihugu cy'u Burusiya kitamanutse ngo kijye kubonana na Congo ko Congo yari gikeneye aha twakwibutsa abadukurikiye yuko mu minsi yashize perezida perezida wa Kongo Brazza Okongo Kinshasa ariwe Felix Tshisekedi yagiye guhura na mugenzi we wa Brazzaville baganira mu ibanga ibibazo byari bikomeye gihe M23 wari musumbirisha leta y'u Rwanda yagerageje kugira iki bivugaho amahanga agiye kugerageza kugice ndavuga mu bitangazamakuru byaho ariko hari harimo ibanga ubona ko perezida Tshisekedi yaratwariye mugenzi we perezida wa Kongo Brazzaville igihugu cy'Uburusiya kirasa n'igishaka gucengera buhoro buhoro ku buryo butagaragara nk'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yigeze gutangaza avuga ati twebwe ntabwo tuzatera Ukraine ariko Amerika yikavuga iti turimo turabibona muri myitegura ati murabeshye ariko bukeye bwaho icyakurikiyeho nuko Putin yahise atera yageragezaga guhisha ibimenyetso byo gutera kuba rero Putin atamanuka direct kugira ngo agaragare muri Congo ni kimwe mu bimenyetso byo guhishira umugambi afite wo kwinjira muri kariya karere mwibuke yuko ambasaderi w'Uburusiya muri Congo yabwiye Congo ati nimwifuza ko tubaherekeza kugeza ikibazo cyanyu kirangiye aho mwifuza tuzabikora ibi twagiye tubigarukaho twavuga ko umutekano w'abanyarwanda utameze neza kandi kushobora kurangira ibintu bitagenze neza rero uyu munsi Amerika ntabwo isinziriye ku kibazo cya Congo ntabwo isinziriye kubera yuko ibibazo byose nyirabayazana w'ikibazo cyose cya Congo ni Rwanda nubwo bari abasirikare ba M23 igihe cyose tukunze kubivuga no kubisubiramo M23 ubundi ifite uburenganzira bwo guharanira uko ishaka mu gihugu cyayo ntabwo ibyo bitureba ariko ikibazo twebwe kitureba ni gute tujya inyuma M23 ni gute twitera inkunga twagiye tubivuga aho twagiye dusobanura ukuntu Rurankunda yafunzwe agafungirwa mu Rwanda ntabwo yafunzwe kubera ko yavogeye ubutaka bw'u Rwanda yafashwe ashyirwa mu Rwanda ashyirwa mu rubanza aho urubanza rwe rwahujwe na General Kabare rero u Rwanda ruhora mu bibazo bya Congo kugeza uyu munsi no kuba MONUSCO irimo igaragara muri izi mpfu n'ibibazo byinshi uburakare bw'abaturage aho umutekano wabo utameze neza kandi umutekano ukaba ukomoka byumvikana mu Rwanda mu gihugu cyacu rero nsubiye inyuma kuri uru rugendo rw'uyu mugabo ndavuga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Amerika agiye gukorera mu Rwanda ku itariki ya 10 aho azava ku itariki ya 11 asubira muri Amerika banyarwanda kazi ahangaha ndagira ngo mubikurikire neza mu minsi yashize twagiye twumva bamwe mu bayobozi bakomeye ba Amerika basaba Leta y'u Rwanda kurekura Porose Sabagina iyo tuvuga ko Porose Sabagina afunzwe nuko yashimuswe kandi gushimuta ni icyaha gihanwa cyaha mpuzamahanga kireba ibihugu mpuzamahanga ntabwo ari amategeko areba igihugu cy'u Rwanda gusa u Rwanda rwavogera amategeko mpuzamahanga rufata icyemezo cyo gukoresha umutungo w'igihugu rugenda kujya gushimuta Porose Sabagina mu kindi gihugu bumugeza mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko byonyine ibyo bikuraho ko Porose Sabagina ari umunyabyaha kuko mu burenganzira bwo kuburana Porose Sabagina aburana avuga yuko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko kubw'iyo mpamvu urukiko rugomba kumurekura amahanga rero harimo na Amerika basabye Leta y'u Rwanda kurekura Porose Sabagina barinangira uyu munsi ikibazo cya Porose Sabagina kirimo kirafata indi ntera kandi mu bizazana uriya mugabo kirimo si ibyo byonyine Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ivogera amategeko mpuzamahanga harimo no kwinjira mu buzima bwite bw'abantu bakaza kumviriza ibivugirwa kuri telefone z'abantu aho ejo bundi akanama gashinzwe iperereza mu nteko nshingamategeko ya Amerika katumije umwe mu bana ba Porose Sabagina ahangaha Leta y'u Rwanda nahoze mbibona mu kinyamakuru cyaho batangazaga inkuru ivuga neza yuko ngo Congo ngo ibi bintu byo gushaka nyine uko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gushyirwa mu kato ngo byaba bikomoka ngo mikoranire y'abarobisti ngo y'amatsinda arimo Rujugiro na Porose Sabagina hamwe na Tshisekedi ngo kuko ngo bayobotse iyo miryango yo kwibasira igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri izi robisti zihuriye hehe no kuba igihugu cy'u Rwanda kijya kumviriza abantu niba uyu munsi bavuga ati Pegasus abanyarwanda barenze bangahe bagiye bakurikiranwa bani ku matelefone ya bihuriye hehe Leta y'u Rwanda rero ikaba yararenze kuri ayo masezerano mpuzamahanga yo gukurikirana abaturage batuye mu bindi bihugu bakoresha imirongo ya telefone y'ibindi bihugu ikinjiramo igatangira kubumviriza ibyo bavuga ibyo batekereza ibyo baganira n'imiryango yabo ibi ni icyaha gihanwa igihugu cy'u Rwanda rero cyarenze kuri ayo masezerano si ibyo gusa Leta y'u Rwanda iravugwaho gutera umutwe w'iterabwoba iravugwaho gutera inkunga M23 ibi murabizi murabisobanukiwe ni kintu cy'agatatu gikomeye kuba Leta y'u Rwanda itera umutwe wa M23 inkunga yo kugira ngo ubashe kuhindura bimwe mu gihugu cyabo abaturage bagahunga abaturage bagapfa abana bagapfa MONUSCO ingabo za ONU zoherejwe hariya bikagaragara ko intandaro y'icyo kintu nacyo ni icyaha mpuzamahanga ibi byaha byombi ko ari bitatu ni ibyaha Leta y'u Rwanda kugira ngo ibashe kubyikuramo yuko igomba nibura kumva ibyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika azaba azaniye Leta y'u Rwanda ya FPR niba rero Leta y'u Rwanda FPR itemeye kwakira ibi bintu ni ikibazo ariko noneho turanareba tukavuga tuti ese Leta y'u Rwanda izabyakira izabyemera yabyemera itabyemera ibintu ni bibiri nuko akarere uyu munsi karimo gakurikiranirwa hafi n'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Amerika kandi kiriya kibazo cy'Uburusiya na Amerika kugira ngo kibashe kwinjira nuko kizanjira muri kiriya gihugu cya Congo none igisubizo kirabikishe igisubizo ubundi ku bahanga n'abakurikirana hafi igisubizo kiri ku muntu umwe Perezida w'u Rwanda ni nayo mpamvu mu gihe cyashize igihe twasobanuraga ku byerekeye umutekano wa Perezida w'u Rwanda hari ikintu cyo kureba kure akavuga ati igihe kiragezaho abazungu batanyemera batatangiye kunyumva by'umwihariko Amerika niba mwibuka ikiganiro u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ikinyamakuru cya France 24 bamubajije mu bihugu bimwe bitagendera ku mahame ya demokarasi bimwe na bimwe avugamo Amerika ariko Amerika niyo yareze FPR kuva yabaho kugeza na n'uyu munsi ariko kuba uyu munsi kuva FPR yafata ubutegetsi igihugu cy'u Rwanda kidafite ugihagarariye ambasade nako Amerika idafite uyihagarariye mu gihugu cy'u Rwanda bifite icyo bivuze kuri Leta ya Kagame kuba abasenateri barimo bahaguruka bavuga bati tugiye gufata iki cyemezo aho bigeze ese Amerika tora yemeza yuko Paul Kagame akomeza gufata izo mfashanyo ese Amerika iremeza gukiraho ikintu gishobora kore ibishoboka byose kugira ngo iriya mitwe iri muri kariya karere ikurweho nihakurwa se Amerika irahashyira ingabo zayo irahinjira iti muri Congo ni ikibazo ntekereza ko kiremereye Banyarwanda Banyarwandakazi umuntu agiye gusobanura kuri izi ngingo uko ziteye n'uko igihugu cyacu gihagaze kugeza aya masaha by'umwihariko ku birebana n'umutekano muri kariya karere ni ikibazo ntekereza ko gishobora kuba kikomeye kandi buri wese ashobora kuba akibonamo uburyo butoroshye ahangaha nkaba mbona yuko uwashaka yabona yuko Leta yacu by'umwihariko Leta ya FPR iri mu kaga gakomeye cyane niba tubirebesha amaso cyangwa se uko turimo tubibona bikomeje kumera gutya Aniseti turi kuri iyi ngingo mu by'ukuri umuntu yanabihuza n'iki kibazo cya MONUSCO MONUSCO iri hariya kuri manda ya ONU byagiye bigaragara inshuro nyinshi twanabivuzeho ko ingabo za MONUSCO hari zigeze kuraswa muri kajugujugu baza kuvuga ko M23 ishobora kuba iri inyuma y'ibyo bintu uyu munsi igoma habayeho kwibuka cyangwa se gusezera imirambo y'abasirikare bane baherutse kwicwa ariko n'uburakari bufatika bw'abanyekongo ahagewe nkaba mvuga ko kwica ntabwo byari byo ariko abanyekongo bafite uburenganzira bwo kwigaragambya bagaragaza uburakari n'umubabaro aho ingabo z'isi zaje kubarinda aho kubarinda aho ugasanga zirasa naho ziberemwira. Uyu munsi izi ngabo zoherejwe na ONU zasezeye bagenzi bazo bane baguye muri iriya myigaragambyo. Ariko Aniceti umunyamabanga mukuru wa ONU yamaganyiwe abantu kandi akavuga ko bagomba kugezwa mu butabera bagize uruhare mu ipfa ry'abasirikare bane, ndetse hari n'abandi bagiye bicwa nabo ntekereza ko iperereza ryabo ririmo gukorwa. Kuri wowe asesengura bino bintu MONUSCO muri kariya gace kegereye igihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu bakomeje kuhagwa, abaturage bakomeje guhunga, MONUSCO ikomeje gupfa kubera umutekano muke uterwa na ziriya ngabo. Kuri wowe iki kintu uyu gihaye igihe cyawe iyo witegereje ukicara ukareba nk'umusesenguzi, usanga ikibazo cya MONUSCO na Leta y'u Rwanda gishobora kuzarangira gute Aniceti?
Bo urakoze Benwa, reka wenda niba unyemereye mbanze mvuge kuri kubyo bavugaga mu kanya. Tubona muri Afurika ibihugu by'ibihangange, Burusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo n'Ubufaransa dayo, bashaka guhatana kugira ngo buri wese agire influence ifatika muri Afurika. Afurika ubu ngubu imeze nk'umukobwa w'ikizungerezi utuma abahungu abasore baterana amakofi. Iko bimeze ubu ngubu, wavugaga uruzinduko rwa Sergei Lavrov mu minsi ishize yagiye muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe, hanyuma ataranahava akiriyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe ahita amanuka ajya mu gusura ibindi bihugu byo muri Afurika, ndetse ntiyatinya no kwataka ku mugaragaro Burusiya. Nka wabonye conference de presse yagiranye na perezida wa Cameroon Paul Biya, we mu bibazo byose yasubizaga byatakaga Uburusiya, avuga uburyo baje gukora offensive muri Afurika yuko bazanye n'aba mercenaires bariya ba Wagner tujya tuvuga. Ibyo byose ni intambara diplomatique ihari hagati y'ibyo bihugu byombi byose, nako mvuze byombi byari bibiri. Ni ukuvuga ko ibyo bihugu by'ibihangange, ariko harimo axis ebyiri, n'ubundi hari axis y'Uburusiya, hari na axe nyine y'Abanyamerika bafatanyije na n'Ubufaransa n'Abongereza, igihugu byose byo muri West. Kandi wabonye uburyo Burusiya bwasaga n'Ukraine, ubu ngubu kaka tukaragenda kagabanuka kubera ko wahoze ubivuga ukuntu bagiye muri Nations n'ibihugu byinshi bya Afurika bikifata. Ariko ubu ngubu Burusiya bugenda busa n'ubugira inyota, bubona abantu babushyigikiye cyane kurenza uko byari bimeze intambara igitangira. Ndetse nka Irani yo byo sibanga, Irani yo n'ubundi ifitanye ibibazo n'Abanyaburayi n'Abanyamerika, ariko yiyemeje ngo kuha Uburusiya amadrone, urumva ni kwerekana ko iri ku ruhande rwayo nyabyo. Ariko naho muri Afurika turi ubu ngubu turimo kuvuga, wahoze uvuga ko muri Congo ibiganiro Sergei Lavrov yagiranye na Denis Sassou Nguesso bitatangajwe, ariko igiye nko muri Uganda. Muri Uganda Museveni ubwe yavuze ku mugaragaro yuko ntawe uzaba ategeka kwanga Uburusiya, kandi bwarabafashije kwirukana abakoloni, ko mu gihe kinini cyane igihugu cya Uganda cyabayeho Uburusiya butigeze buyitererana. Ubwo urumva ni amagambo akomeye cyane, ni apui ku buryo bugaragara. Ibyo rero bifite n'aho bihuriye n'icyo kibazo wambazaga cya MONUSCO. MONUSCO herezwa na Nations Unies. Nations Unies ziyoborwa na biriya bihugu by'ibihangange bitanu bihuriye nyine muri iriya bifite icyicaro gihoraho mu nama ishinzwe amahoro ku isi. Iyo hafashwe icyemezo bigomba kumvikana, iyo hagize uwiyopoza ukoresha ya droit de veto, icyo cyemezo ntigitambuka. Ariko burya droit de veto ikoreshwa gake cyane, kenshi bagerageza kumvikana. Kumvikana rero ni ibi ngewe ibare diplomatique tubona ibintu bagenda basura ibihugu byinshi by'isi. Urabona Lavrov nyine akomotseyo, Emmanuel Macron akomotseyo, noneho Anthony Blinken agiyeyo, uje ubundi uzabona n'umuminisitiri w'Ubwongereza agiyeyo, n'Abashinwa bazajyayo ko barashaka iriya kontinenti kwigarurira, ariko bakereka bamwe bereka abandi ko bari ari bo babi, bari ari bo babi. Icyemezo kizafatwa kuri MONUSCO nacyo kizashingira kwibyo kizashangira kwibyo kubera ko bazavuga bati MONUSCO nta kimaze noneho barebe inyungu bafite muri Congo ugiye ku ruhande rwa Tshisekedi ugiye ku ruhande rwa Paul Kagame kuko ni uri nyuma ya M23 abandi bafite inyungu mu kuba MONUSCO yaguma hariya ibyo byose tuzabibona nyuma ariko nibyo ngibyo barimo n'isibonero ubu ngo icyo cyemezo kizafatwa hashingiwe kuri izi dialogue zose barimo izo nzindiko zirimo kugenda hirya no hino hari izo ngendo bakora ariko hari n'ibyo tutazi baraganira ku matelefoni kenshi burya no hagati yabo baravugana ntugira ngo Abanyamerika ntibavugana n'Abarusiya cyangwa Abafaransa n'Abarusiya baravugana buri gihe hari ibyo bazumvikanaho abari ibyo bizwa byitirirwa Nations Unies ni ikibazo rero guwe na tutaramenya ariko noneho kubitura mu karere k'iwacu rero uruka Kagame nka perezida w'u Rwanda akunze kwiyarinya habona hari ingufu nabona Abarusiya bagiye kugira ingufu nyinshi azibariyenyaho nabona kuko Abarusiya burya nari ikibazo Abarusiya ni kimwe n'Abashinwa iyo bagiye muri Afurika kugira ngo batsure umubano bagenda bareba inyungu ni nk'abantu Abashinwa ni abacuruzi Abarusiya nabo bafite ibyo bagenda basaba ariko kuba kuvuga ngo wowe guhohotera abaturage kuvuga ngo wowe utaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo ngibyo kuri bo ntacyo bivuze niyo mpamvu ubona bafite isoko cyane muri Afurika kuko Afurika tutabiciye ku ruhande iracyayobowe n'abantu b'abanyagitugu ba Paul Kagame ba Museveni ba Sasungweso buriya amaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi bapo Paul Biya wenda nubwo ari kuri kote y'Abafaransa ariko hari n'abariya basore rero bagoyita bose bashaka kwirukana Abafaransa ariko nabo bakaba bafite icyo kintu cyo gukoresha igitugu wowe ukoresha igitugu umurusiya ntacyo bimubwiye umushinwa ntacyo bimubwiye naho abangaba baraza bakavuga ngo roi de Rome kandi nabo wenda bacungana n'inyungu zabo ariko bazana mwe icyo kintu buri gihe ntabwo bubahiriza indangagaciro za demokarasi ntabwo bubahiriza uburenganzira bw'abaturage nk'ibyo natwe tuvuga ubu ngubu abandi rero ntabwo babireba kugira ngo rero bazahuze biragoye kuko umuperezida w'umunyagitugu muri Afurika azajya ku ruhande y'abatamubwira kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuko akeneye gukanda abaturage akeneye kwimentona ku butegetsi imyaka igashira mirongo ingahe n'ibyo ubwo tuzabireba ariko noneho ngarutse rero kubitureba nk'abanyarwanda uriya perezida Kagame we azacunga inyungu afite muri Congo arebe niba Abanyamerika ibyo bamubwira bakomeje nabo nabakomeje wenda ashobora kuzahindura niyo mpamvu nahoze mvuga mu kanya wenda tuzabona Rusesa bagenda bamufunguye cyangwa se nibanga kumufungura bakihagararaho nuko bazababonye n'undi nawe burashobora no kugenda avuga biriya ofisiye ariko akavuga ati hari isoko rirahangaha amabuye y'agacirana turagutegeka sosiyete muzakorana abantu bagenda bose bari inyungu zabo ibyo tuzabimenya nyuma ariko nk'abanyarwanda icyo twakwifuza rero baba ari byo nsorezaho ni uko Paul Kagame agomba kubanza kureba idabora inyungu z'abanyarwanda akareka guhohotera abaturage gushotora abaturanyi kuko njyewe mpamya ko nubwo hari amabuye y'agaciro bajya gusahura muri Congo mpamya yuko wahoze uvuga ko M23 ni abanyekongo bafite uburenganzira bwo kurwanira ibyo barwanira ibyo ngibyo ntibitureba ariko noneho Paul Kagame kugira ngo ajye gushyigikira M23 yagombye kureba icyo yungukamo n'icyo abanyarwanda bungukamo muri rusange twose tubivuga mu minsi ishize ku ngubu abantu bajyaga kwihahira muri Congo bajyaga gucuruza bajyaga gushaka imirimo inyuranye cyangwa nabo nyine Congo baza gushaka ku ruhande rw'u Rwanda ubu ngubu bitagishoboka kubera umwuka mubi watejwe na FPR na leta ya Paul Kagame ubwo rero njyewe numva icyo twabasaba tout simplement ni ukureba uburyo bumvikana bakaba banasaba wenda uyu mugabo ugiyeyo w'umunyamerika ko yabahuza na perezida Tshisekedi bakareba uburyo bumvikana ibibazo bikava mu nzira ariko abaturage bagahumeka abaturage bakongera bakagenderanira hanyuma ibihugu bikongera bikabana neza kuko abanyekongo n'abavandimwe ntacyo dupfa ntabwo bikwiye ko abategetsi bakomeza kuduteranya urakoze Benoît
akoza niseti nubwo numvaga nanyu hari aka commentaire nari nibagiye kuri icyo kintu ariko ntabwo wari wagarutse kuri MONUSCO nko nari nkubajije ariko nta kibazo reka nkomereze kuri icyo kintu wari uvuze kuko ibi bintu kugenda umuntu atanyujijeho akarongo cyangwa se ngo ashyiraho akadomo nabyo usanga inkwita baye nkaho irangiye mu byukuri ndagira ngo wende ibi mbivuge kandi mbihagazeho amaguru abiri abankurikiye abazadukurikira nimushaka icyo gihe muzakinyiwe kubivuga nshingiye ku maguru abiri ndabizi leta y'u Rwanda murabyakira nabi abashyigikiye leta y'u Rwanda murabyakira nabi ariko Kagame nta yandi mahitamo asigara nta kiguzi afite cyo gutanga kugira ngo agume ku butegetsi yare kuri imfungwa za politiki yavana ingabo muri Congo yagira gute ikintu Kagame asigaranye ni kimwe imbere y'amahanga bitewe n'ikibazo kiri muri kariya karere k'ibiyaga bigari bitewe n'umwuka ukomeje kuzamuka Kagame asigaranye iturufu imwe yo kuva ku butegetsi kandi iyo ngiyo kuri we nta gushoboka kuba rero Kagame adashobora kuva ku butegetsi ikibazo cy'umutekano we ntabwo cyoroshye ababyibuka murabyibuka Kagame ni umwe mu bantu bafataga inzira akajya muri Amerika uko bwije n'uko bukeye akajya mu ntara yifuza ngira ngo ubu umuntu yaba ari igihe Kagame amaze atarakandagira muri Amerika nk'uko rero mbivuze mu magambo yanjye Kagame nta yandi mahitamo afite usibye kureba ukuntu atanga ubutegetsi kandi ubwo butegetsi nabwo ntabwo azabutanga kuba rero adashoboye gutanga ubwo butegetsi umutekano wa Perezida Paul Kagame ntumeze neza ku mpande zose ndabizi ko mutari bubyakire neza ariko niko bimeze mbivuze ku maguru yanjye abiri tumaze igihe tubona twabwirwa turakurikirana abantu barabwira Paul uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibiki n'ibiki ariko ikibazo cy'u Rwanda kimaze kurenga Perezida w'u Rwanda ikibazo cy'ububanyi n'amahanga kimaze kurenga Perezida w'u Rwanda tekereza ngo manda ngo agiye kuyifata agiye kugira gute nashaka yifate ibyo ariko icyo gihe navuga ku maguru yanjye abiri nta yandi mahitamo Perezida Paul Kagame afite usibye kurekura ubutegetsi ariko nabwo ntabwo azabarekura niyo Perezida Paul Kagame yavuga uyu munsi ngo ndetse uburenganzira bw'abaturage bakora ibyo bashatse opozisiyo zize zishinga amashyaka uko zishaka ibyo bizakunda ntabwo bizashoboka umuti ni umwe nuko Perezida Paul Kagame yava ku butegetsi anise iyo ngingo rero numvaga ntagomba kuvaho n'akantu nibutse ko navaho ntashyize akarongo cyangwa se ntashyize akadomo ku kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo tuse naho tusoza kuri iyo ngingo ye rero ndacyagaruka kuri iki kintu cya MONUSCO MONUSCO mu by'ukuri kuba uyu munsi habaye umuhango wo guherekeza cyangwa se gusezera kuri bariya basirikare bariya basirikare baguye ejo bundi muri iriya ntambara y'abaturage na Congo ibari abaturage na imyigaragambyo y'abaturage ndagira ngo wenda ngaruke ku kintu kimwe numvikanishe kuri aka kantu ngiye kubasomera gatoya hanyuma se nusubiramo gatoya muri aka kantu gato ngiye kubasomera mfate n'ingingo ntoya hanyuma bariyo nsa naho developer mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo habereye umuhango wo kunamira abasirikare bane ba MONUSCO baherutse kugwa mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo ziri muri ubu butumwa bw'umuryango w'abibumbye aba basirikare ba MONUSCO baburiye ubuzima mu myigaragambyo yabaye mu cyumweru gishize mu bice bitandukanye muri Kivu ya Ruguru mu ntara ya Kivu ya Ruguru iyi myigaragambyo yafashe indi sura mu cyumweru gishize aho abanyekongo bayitabiriye bagiye birara mu bindiro bya MONUSCO bakabyinjira ubundi bagasahura ibikoresho basangagamo umunyamabanga mukuru aho rero nshaka kugira ngo munote umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Manuel do Oliveira Guterres wavuze ko bishobora kuzafatwa nk'ibyaha by'intambara kandi ko ababigiyemo bose bagomba kugezwa imbere y'ubutabera ako niko nashaka kugira ngo munote umunyamabanga mukuru yavuze yuko ababigize mu ruhare byose bagomba kuzagezwa imbere ubutabera. Ubutabera ntabwo ari ikintu umuntu abyuka mu gitondo ngo akubitemo kontaki cyangwa se ashyire mu rufunguzo mu rugi afungura ahita agenda yongeregekeho. Ubutabera bugira ibimenyetso, ubutabera bugira impamvu, ubutabera bugira ibintu byinshi bishingirwaho. Kugira ngo aba baturage bagere aho barakara izi ngabo za MONUSCO zicwe, nuko habuze umutekano. Habuze umutekano mu baturage. Uyu mutekano uterwa nyande, uterwa n'iki mukeya. Aho rero niho nagira ngo munote. Kuba MONUSCO uyu munsi iri muri Congo ihamaze imyaka ingana kuriya. Imyaka yose yagibaho hari abaturage bapfuye, hari n'ingabo za MONUSCO zapfuye. Umunyamabanga mukuru aravuze ati hagomba gukorwa ibishoboka byose kugira ngo bari abasirikare bapfuye ababigizemo uruhare bose bazagezwe imbere y'ubutabera. Niba rero abasirikare bazagezwe imbere y'ubutabera, buri muntu wese muri kare ya karere kavamo bino bibazo kagiye gaterwa kakagira abantu bapfa cyangwa se bahunga bakagirwaho ingaruka kugeza naho abaturage n'ingabo za MONUSCO zicwa. Ni ukuvuga ko ababigizemo uruhare bose bazagezwa imbere y'ubutabera. Asingiye mu magambo menshi, singiye mu bindi, nagira ngo sobanure ko byanze bikunze Leta y'u Rwanda igitunga urutoki. Aha twakwibutsa ko ibikorwa byose byo muri kariya karere ka Congo, ndavuga Nord Kivu na Sud Kivu, iyo bagiye gutunga urutoki bavuga ingabo z'u Rwanda, abasirikare barimo kabarebe n'abandi. Kuri iki kibazo ntekereza yuko mu minsi iri imbere bashobora kuzitabira inkiko mpuzamahanga hejuru y'aba bantu barimo bapfa nk'abatangabuhamya cyangwa se nka bamwe mu babigizemo uruhare kugira ngo ibyo bibazo bibashe kuba muri kariya karere ka Kivu ya ruguru. Aniseti, iyi ngingo ndumva nayihereza nayisoreza ahangaha, hanyuma kereka niba hari ikindi ufite cyo kongeraho tukajya mu kibazo cya transport mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba ufite icyo wongeraho wacyongeraho, utagifite twasimbuka.
Benwanjye numvaga nubwo uvuze ko ntabwo ushuje kuri MONUSCO, ariko nagerageje kubivugaho ku buryo buhagije. Ikibazo cya MONUSCO ngihuza n'izi politike mpuzamahanga zose, bari abantu barimo bakora ingendo hirya no hino, ibyo bazumvikana aho ari byo baganira muri izi ngendo zabo, ari byo baganira hagati yabo, kuko hari ibyo tutamenya. Ibyo bazumvikana aho ni nabwo tuzamenya ikizava kuri MONUSCO. Gusa kuri terra nk'uko urimo kubivuga, hari ibibazo by'ubwicanyi byabaye, hari abantu ba MONUSCO bishwe nibo baseze uyu munsi bavugaga, hari abasirikare ba MONUSCO ngo bavuye muri Uganda baraza ahitwa Kasindi barasa abaturage babiri, aribyo byarakaje abayobozi ba Congo, ari nabyo byatumye na Antonio Guterres nyine uriya mu banyamabanga mukuru n'umuryango w'abibumbye avuze ko bose bagomba gushyikirizwa ubutabera, ari abo basirikare ari n'abaturage. Ngo ni ibintu tuzamenya mu minsi iri imbere, ariko ikibazo kigaragara ni uko MONUSCO idashobora kuguma muri Congo. Biriya byo byarangiye, sinzi uko bazabi, hari imishyikirano irimo kuba hagati ya Nations Unies na guverinoma ya Congo, ariko icyo abaturage bagaragaje ni nako akamaro k'igikorwa bakoze, nubwo ntashyigikiye ubwicanyi cyangwa violence, ariko akamaro k'ibyo bakoze ni uko MONUSCO buriya ibyo byarangiye irava muri Congo byanga bikunda. Urakoze Benuma.
Urakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege. Reka noneho dusimbuke tujye kuri iki kibazo. Nk'uko nari ntangiye mbabwira, ni ikibazo cyo uburyo abaturage mu mujyi wa Kigali bahangayikishijwe no kuba bashobora kuba bataha cyangwa se bajya ku kazi bitewe n'ikibazo cya transport iri hariya. Transport cyangwa se uburyo bwo gucyura cyangwa cyo gutwara abantu mu modoka zisanzwe zabugenewe, aho usanga Leta ya Kigali cyangwa se leta iri ku butegetsi yafashe icyemezo cyo kugororera bamwe mu banyarwanda turaza kubigarukiraho kubigarukaho kwegurira iyi mikorere aho noneho abaturage bameze nk'amatungo atwarwa ku isoko. Reka wenda muca make ya wenda ngaruke kuri iki kibazo. Umujyi wa Kigali watangaje ko hakenewe imodoka zirenga 500 zo gutwara abantu mu buryo rusange kugira ngo ikibazo cyo gutwara abagenzi kibonerwe umuti muri uyu mujyi. Ni nyuma yuko hirya no hino muri gare zigamo imodoka mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara imirongo miremire y'abategereje imodoka, aho bavuga ko zitinda kuboneka bagakererwa akazi cyangwa kugera aho bagiye. Kuba ibigo bitatu ari byo byonyine bifite isoko ryo gutwara abagenzi muri Kigali mu gihe imihanda n'ibyerekezo byongera buri munsi, ni ibintu bamwe bishimangira ko ari ikibazo gikomeye. Babishingira ku kuba ibigo bitatu bidahagije kugira ngo bibe byabasha gutwara abagenzi bose bo muri Kigali. Aniseti ibigo bitatu, iyi ni inkuru yanditswe n'igihe na Gana, kano gato gusa twabashije kuvanamo tugashyira ku ruhande kugira ngo tugasomere abadukurikiye. Kuba igihugu cy'u Rwanda gishobora gufata abatuye umujyi wa Kigali kikagenera sosiyete eshatu zitavuzwe, birumvikana izo sosiyete ushatse wazivuga amazina, ariko kugira ngo ubashe kumenya ba nyirazo b'izo sosiyete washakisha ukamenya abaziyandikisheho ni bande, bava he, bakomoka he. Iki kintu Aniseti ushobora kuba uri umwe mu bantu bakibonye ukabashoke, kandi umaze igihe kinini ukibona, urabona imirongo ukuntu yuzuye mu mujyi wa Kigali, urabona abaturage ukuntu bahangayitse. Komantere ziravuga yuko abaturage babyuka saa 12 bashaka kujya ku kazi mu mujyi wa Kigali, ahantu ushobora kugendesha ibirenge ukaba wamara nk'iminota 35 ibirenge ukagera iyo ujya, ariko ukaba wamara amasaha 2 n'igice utegereje imodoka kuva muri 1994 FPR yafata ubutegetsi, tukaba tugeze mu mwaka 2022. Umujyi wa Kigali udashobora guhaza abaturage bawo bishingiye gusa ku byemezo tuza kugenda tugarukaho, aho ubona mu by'ukuri Abanyarwanda bahangayitse, abatuye umujyi wa Kigali bahangayitse, ndavuga za modoka bagendamo bamwe badafite ubushobozi, ubu zisigaye zitwa shira umuteto. Aniseti, mu busesenguzi bwawe, iki kintu cyo kwica urubozo Abanyarwanda, ubutegetsi bubishingiye ku bushake cyangwa se bubikora nkana, nk'umwe mu bantu bifuza impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, wabivugaho iki?
Benwa, iki kibazo cya transport en commun muri Kigali kikugaragariza neza, kiguha ishusho nyayo y'uburyo igihugu kiyobowe. Wabaye i Kigali urabizi, nanjye nabayeyo kuva kera no ku butegetsi bwa Habyarimana, na nyuma y'uko FPR ifata ubutegetsi, ubundi uko gutwara abagenzi byagendaga, hari abaturage babaga bifitiye za minibus, benshi bari bafite minibusi, abashoboye bakagura izirenzeho za kwasiteri, hakaba nabo na Tracom yari ifite amabisi asanzwe, nta muntu wagiraga ikibazo cyo kugenda kubera ko abantu nyine babaga buri wese ushoboye kwigurira agatakisi ukayigura ugashyira mu muhanda iyo za minibusi navugaga, nta kibazo cyabaga. Yego, byaterwaga na rinye najyaga mbona nka za Gikondo hariya za CGM, hari igihe imodoka zisa n'izibuze nije bakinjiramo babyigana, nabyo byari biteye kamwe mu kintu cy'isoni, ukabona rero nk'umunyantege nkeya ntabwo abashije kwinjiramo, ariko ni ukubera ko wari umuhanda w'ibitaka, icyo kibazo nta cyabaga kuri rinye yajyaga i Remera cyangwa za Nyamirambo. Noneho rero ibintu bipfuye ejo bundi ngira ngo ni mu 2013 aho bafatiye icyemezo cyo kugira ngo noneho ibyo bintu byo gutwara abantu, ibintu byo kugura imodoka kwishyira mu muhanda babivanyeho, bashyiraho ikintu cya monopole. Bavuze ibigo bitatu biranazwi, wa mugani singiye kubireba ariko birazwi, Abanyakigali barabizi, ubu babiha amasezerano yagombaga kumara imyaka 5 kugera mu 2018, ariko n'ubu ngubu kuva icyo gihe nabuze nsoma ko amasezerano agombaga kugera mu 2018 none yakigenderwaho kandi inyigo yagendeho nyine niyo mu 2013 urabyumva none ikibazo rero bya bigo byahawe wahoze uvuga abanyirabyo ari amakuru wenda agenda tugeraho ariko singiye kwinjira mwibyo ariko ibyo bigo ikigaragara nuko bitubahirije amasezerano byahawe byakoze byagiranye na leta ihagarariwe n'iyo rura kuko amasezerano ya mbere ugomba kugira iyo wemeje isoko nk'iryo nuko ugomba gutwara abaturage ntihagire ikibazo gihaba none ikibazo kiragaragarira buri wese kiragaragarira buri wese kubera ko amamodoka arabura hari umuntu ugeze kumbwira yuko kugira ngo ave i Kigali ajye i Nyamata wenda sinzi niba i Nyamata nabyo babarirwa muri Kigali ariko kugira ngo ajye i Nyamata ahitamo gutega igare aho kugira ngo ategereze imodoka ze ko itari buvuze urumva ko ikibazo kigeze abantu batega amagare cyangwa bakagenda n'amaguru noneho bya bigo byahawe iryo soko rya leta bikaba biri aho ngaho ntibikemure ikibazo na leta ikabirebera ikibazo rero gikomereye noneho ubwo tuboneye ari amatangazo ya rura ivuga ko ngo hakeneye imodoka 500 ku kibazo gikemuke uribaza utese rura ikemura ikibazo gute kamodoka gute ko atari yo yahawe isoko iyo yatanze isoko niba ikibazo kibaye babandi bahawe isoko niho ugomba kubibazwa rura ijya gushakira imodoka zitwara abantu gute ibigo byahawe iryo soko kandi bikiyemeza gutwara abagenzi ntihaba mu kibazo urumva ko muri kwa kuntu ko gukemura ibibazo nabwo harimo ikibazo gikomeye cyane ntabwo arura ari igomba kujya gushaka ayo mamodoka ahubwo bya bigo ibyo bigomba gushaka amamodoka cyangwa se bikamburwa isoko bigahabwa abandi nibyo bitabaye rero nibyo bigo bifite amasezerano tubahirijwe murongera mukicara kuko amasezerano nyine ni ugusezerana ni ukwicarana mukaganira rwose donc wowe wahawe isoko none ntabwo wubahiriza ibyo wiyemeje niba utabishoboye rero isoko turarikwambura turi aho bishoboye cyangwa se tukugabanyirize nabonye bashyiraho ngo amazone niba wari ufite zone ebyiri turaguha imwe hanyuma indi zone tuyishyire ku isoko abandi bantu baze nabo basuzukirive hajya mwabandikwa muri ku kibazo cyagomba gukemurwa ni ukuvuga ngo isoko rirakunaniye reka turiho abandi cyangwa se tuguhe gatoya abandi nabo baze binjiremo ko ntabwo ari rero yagombye kuvuga ngo abaturage bazana amamodoka yabo noneho ngo bayahe ibyo bigo byananiwe kubahiriza inshingano cyangwa se n'ibyo bidashobotse ikindi kintu gishoboka ni ukuvuga ngo ya monopole twashyizeho kwivanaho bisubire uko byari bimeze mbere ufitiye agatagisike ufitiye kositeri noneho nawe utwara abantu n'ubundi niko byagombye kugenda kubera ko twasanze kuko benwa wenda uretse n'ikintu cyo gushaka muri isoko ukoresheje ikene wabo abantu bashaka kwikubira ubwo bwikorezi cyane wari gutwara abantu mu sinzi abantu nibo babikorera ariko iyo transporanko nyine hari abantu bashaka kubyikubira birumvikana byo ariko bagendeye wenda nk'uko tubibone nahangaha ko baravuga bati transporanko na i Paris ikorwa na RATP Lyon ikorwa na Teseri kuki twebwe mu mujyi wa Kigali tutashyiraho ikigo kimwe cyangwa bibiri bitatu nk'uko babikoze ari byo bigenza ariko urumva no gushaka gusa n'uwigana iby'ahandi bobi bizeho neza biratungana nta kibazo kihaba we ukabikora utarabona ubushobozi bwo kubikora ku buryo buhagije cyangwa se bikapfa kubera yuko washyize muri icyo abo bantu b'ikene wabo kuko wenda hari n'ibindi bigo bishobora kuba bihari byanabitunganya ariko batabonye iryo soko batazaranarihabwa kubera ko wenda batari muri sisiteme neza ni ukureba rero rura kuvuga ngo ukeneye amamodoka 500 kubwira abaturage ngo batayizane cyo ntabwo ari umuti nazizana n'ubundi kibazo kizahaba uko kibazo ni mauvaise gestion nahoze mbona amakomantere y'abantu bandika bavuga bati harimo n'ikibazo cyo kujera izo modoka kuko ubundi hari ikintu cyo kubahiriza igihe daboho iyo hagurutse muri gare muri Nyabugogo ugiye Remera ubuzi igihe ugahagurukirana n'igihe ugererayo nabonaga rero abantu bavuga bati umuntu aragenda agaparika imodoka hariya kubera ko ari ku cyapa kiniki abantu niba imodoka ituzuye ntahaguruke iyo ni ikibazo cyo ni ikibazo cy'imyumvire wenda y'iwacu muri Afurika ni ikibazo cya gestion imodoka iragenda niba hano utuzuye urabuzuriza imbere nta kibazo kera na taxi z'icyo izo navugaga za minibus habagaho gushora kandi yageraga yajya yujuje donc ikibazo cya system ni imiyoborere mibi tout simplement nuko abantu bashaka kwikubira ibintu kugira ngo babyambura abandi bashyire mu maboko y'abantu bamwe ariko ntibarebe n'ubushobozi bw'igihugu ntibarebe n'ubushobozi bw'abo bantu bahawe amasoko ikibazo rero na ziriya modoka niziboneka 500 nahoze mbona hari sosiyete ivuga ngo nayo hari n'izindi yatumije 70 ibintu nk'ibyo akavuga ko ngo zizaboneka mu mpera z'umwaka ubumva no mu mezi 4 cyangwa 5 ntabwo ari ejo ikibazo kizaba kigihari ariko igihe batarahindura imikorere ngo bavemo ibintu bya minipole ibyo bintu bya monopole ibyo bintu by'ikene wabo ubundi ikibazo kizakomeza kihabe barebe rero ukuntu basubiza uko byahoze mbere cyangwa se noneho ayo mazone bavuga cyangwa se de law ubundi mu gutanga amasoko yabo de law bave ku masosiyete 3 ngo wenda bagere nk'icumi ikibazo kizakemuka ariko ubundi iyo ubirebye ubona biteye isoni Benoit ndumva ari cyo nabivugaho
icyo wabivugaho muvandimwe Anicet reka nanjye nsubire inyuma gato yangira icyo nabivugaho ikintu gigayitse kandi giteye isoni ni ukumva ko amasosiyete ariyo apiganirwa uko agomba kugenera abanyarwanda uko bagomba kubaho cyangwa se ko bagomba gutegura gahunda zabo z'ingendo mu mujyi wa Kigali ibi ni ibintu bigayitse cyane kuko ugiye kwitegerezaho ku birebana n'izi transporo zihurirwaho n'abanyarwanda ugiye muri Kenya ukajya muri Tanzania ukajya muri Uganda ahantu hose usanga transporo zitameze nk'uko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda giteye hari twa tumodoka dutoya twa tundi twa hiyasi hari za kwasiteri ni gute abanyarwanda mu gihe cyashize ababyibuka muri ukuntu hari za kwasiteri zatwaraga abantu hari za bisi zatwaraga abantu niyo icyo kibazo gishobora kuba cyaba gihari izo sosiyete zikaba zishobora kwemererwa gukorera mu Rwanda ariko ntibibujije yuko n'abo bantu bifite izo modoka zabo bashobora gushyiramo bagakora akazi kabo kandi kakabatunga kandi kagatunga abanyarwanda benshi ariko iyo ugiye kureba usanga leta y'u Rwanda ikintu igamije ni ibintu bishobora kugutangaza ubona hari imishinga ibihari ariko ari imishinga yo gushaka kugira ngo bibe baba bashyire mu mifuka yabo bakomeze babyimbishe imifuka yabo ariko abaturage bakomeze bahagwe ni gute ushobora kumbwira yuko ugiye guhamagarira abaturage nahoze mbisoma ko bamwe bafite amamodoka yabo ngo adafite akazi vraiment imodoka ibura ite akazi abaturage bari ku murongo ungana kuriya kandi uwo muturage imodoka yarayiguze kugira ngo ibashe kwinjiza umusoro mu gihugu itunge umuryango we n'umuntu uyikoresha nawe itunge undi muryango we ariko mukemera mukavuga yuko mu gihugu izo modoka zihari noneho mugashakisha ubundi buryo bwo gutekinika ngo abo baturage bafite ayo mamodoka bajye kwiyandikisha muri ya masosiyete 3 nibamara kwiyandikisha muri ya masosiyete 3 ayo masosiyete asa nawe ariyo abishywa muri ibibazo ubwo buzima abanyarwanda babayeho ni nk'aho abantu bari mu butayu badafite icyizere cyo kubona amazi yo kunywa ariko bakavuga ngo reka duhanyanyaze wenda ubu butayu tuzabuvamo niko abanyarwanda bakomeje gukorerwa birababaje ibi ni ibintu bigayitse anise tugiye kwitegereza abantu bajera abanyarwanda mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hagati ushobora kwibaza aba bantu bakora ibintu ni bande reka ngusomeye gatoya ngo aba bantu ngo barimo baragerageza gushakisha uburyo bwose kw'ikibazo gishobora kuba cyakemuka ubwo mu mujyi wa Kigali bakavuga yuko bazakorana na RURA n'ikindi kitwa ngo RTDA kugira ngo bashobore kwinjiza abikorera ku giti cyabo mu kazi kugira ngo bazane bisi nyinshi mu byumweru bike biri imbere kuko bashobora kuba hari amabisi araho adakoreshwa cyangwa adakoreshwa neza ibarura rya bisi zose zishobora kuboneka kugira ngo tuzikoreshe uko bikwiye RURA ni RURA ubundi ni ikigo gishinzwe kugenzura imikorere mu Rwanda naho NTDA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere y'ubwikorezi cyangwa se gutwara abantu n'ibintu iyo witegereje rero anisitiri ibintu ushobora gufata RURA ugafata umujyi wa Kigali ugafata iki kitwa NTDA none ntiwibagirwe na ministeri yo gutwara abantu muri ministeri y'ibikorwa remezo ngibi ibintu bihari byose leta ishoramo amafaranga ihemba ariko bikaba byananiwe kujera uko abenegihugu mu gihugu mu mujyi wa Kigali bava mu mihanda ukibaza uburo bwose bwuzuye bunanirwa gutanga umusaruro kugira ngo abenegihugu babashe kubaho ikindi kintu kigayitse kandi giteye isoni soza aniseti kuri iki kiganiro ariko abanyarwanda sinzi ikintu tuzakora aniseti utuye mu gihugu cy'Ubufaransa uritegereza ukabona transport ukuntu hano ihagaze n'ukuntu iteye transport hano zikora hafi amasaha 28 ni ukuvuga ngo ufashe tuvuge we na nka metro cyangwa se zira za airwear zishobora gutangira mu gitondo saa 11 n'igice zifunguye zikagenda zikagera saa 7 z'ijoro hafi saa 7 n'igice hamwe na hamwe hakabaho n'andi mabisi akora ijoro ryose adahagaze kugeza ya masaha saa 6 za mu gitondo zikorera singiye kugereranya igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa hago bishoboka n'abankoza amakosa kuko birumvikana ariko reka nkusomere akantu kaza kugutangaza ni seti iyo muri gahunda yo gushaka kugira ngo abanyarwanda babageze ku byo bashaka ngo babageze ku byiza igihugu cyifuza kubagezaho urebe wa muturage ariko Rwanda yanjye umva umujyi wa Kigali ngo hari n'undi bushinga wo kuvugurura gare ya Nyabugogo kugira ngo izo ngo kugira ngo izaje ibasha kwakira imodoka nyinshi kandi zikageramo zisanzwe kandi zikabasha kuvamo neza muri iyo mishinga kandi yo gushaka igisubizo kirambye uyu ni witwa Dr. Mpabwa n'amaguru yavuze ko mu gihe cya vuba hari inyigo izaba yashyizwe ahagaragara yo gukoresha imodoka zinyura mu kirere uva ni peti kugeza ubu sosiyete yo muri Amerika vuba corporation yamaze gusinyana amasezerano n'u Rwanda azatuma izo modoka zigenda mu kirere nyuma yo kubaka ibikorwa remezo byazo biteganyijwe ko haza hatagize igishindutse muri 2026 mu mujyi wa Kigali hazaba hari utwo tumodoka turi hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 anise tumva akarengane umva gukina ku mubyimba cyangwa se gukina abanyarwanda utumodoka two mu kirere sosiyete yitwa vuba yavuye corporation yo muri Amerika yaje gukora ibitangaza ngo igiye gushyira imodoka mu kirere vurema ubujura bamaze kuyisinya iyo sosiyete ninde wayihaye uruhushya urwo ruhushya kutumodoka turebye no kwifata n'iseti n'utumodoka dushobora kuba tujyamo nk'abantu nka batatu ariko uwo mushinga wo kunyura mu kirere ukoreshwa amashanyarazi cyangwa se ukoresha iki ibi ni ibintu byerekana ko abanyarwanda barababaye barahangayitse ibi kandi niba turimo tunabivuga turugira ngo duhamagare abanyarwanda kwamagana ibintu ku buryo bugaragara ku mugaragaro ntabwo twibwira ngo abanyarwanda nibarwanye leta bamagane ibi bikorwa ku mugaragaro kuko ibi nta gasuzuguro no gukina ku mubyimba umuturage ufite umwana yasize mu gitondo agiye gushaka ubuzima gutunga urugo rwe aragera mu rugo saa yine z'ijoro asanga abana baryamye abyuke saa 11 umuzane y'imiteto ngo ujye gushyira imodoka mu kirere hano i Paris mu mujyi utembeye ugezweho nta modoka zo mu kirere zihari kuko mu kirere ni nahantu abantu bishimira gutambagira kwishima kureba ibyiza ikirere cyaheye u Rwanda rufite ubwo bushobozi gute ahubwo ko ari ubujura burimo gutegurwa n'abandi bantu bafite umushinga wo gukomeza kwagura cyangwa se gutubura ibifu byabo iyo tuvuze ibi ntabwo ari uko twanga igihugu tuba turwanya amanyanga y'abamwe mu bayobozi b'igihugu cyacu ntabwo nshaka gutinda kuri ibi ngibi ariko ndagira ngo mbwire abanyarwanda ngo mwihangane ariko nanone ntimuheranwe nimwamagane ibi bintu mufite za Twitter mufite ibitekerezo muyo mutaka kuri ahantu hirya no hino mu byamagane leta ibibone nubwo leta iyo iri mu marembera igaragara ariko ibibone ko murakaye ko atari uruhare rwanyu ahubwo ari bo bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo mubabare mugire agahinda Aniseti rero usoza nagira ngo nguhe ijambo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi niba hari ikindi wongeraho ijambo ni ryawe Aniseti tunasoza ikiganiro cyacu
koze Benwa kuri icyo kibazo cyo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali wenda ntacyo nakongeraho reka mugane dusoze ikiganiro ariko ntabwo nabura mbere yo gusoza kuvugana none ku makuru twabonye mu kanya bavuga yuko abarimu bagiye kongererwa imishahara abarimu mu mashuri abanza ngira ngo hari no mu mashuri yisumbuye bavuze ko bagiye kongera imishahara bamwe ngo bagiye kongeraho 88% kandi hari nabo nabonye ngo bari bwongereho 40% nagira ngo rovuge ko mugani umuntu atabura kubyishimira nubwo wenda utanabyizera cyane kuko harimo ikibazo utamenye icyo ari cyo cy'amacenga barimo barataka ubukungu bongera umushahara kuri 88% ngira ngo ni byinshi cyane nubwo mwarimu bikeneye kuko bamwongerera umushahara aba rero nagira ngo mbanze mbishimire ibyo ngibyo ni nshimire n'abarimu felicite abarimu bamugane bagiye kubona umufuka wabo buri kwezi hagiye kugizagira ikiyongeraho ariko nk'uko mbivuze singize cyane ko amafaranga azaboneka tuzagenda tubibona gahoro gahoro ariko nagira ngo mvuge akantu kamwe imikorere ya leta y'u Rwanda iginyobera cyane kubera icyo ushobora kwicara ukavuga uti uyu munsi ngiye kongeza abari mu mushahara ejo wenda warongereje abaganga ejo bundi uburiya warongereje abasirikare ni ukubera iki ugenda usegumanta abakozi ba leta kuko leta ni umukoresha ngira ngo ni nawe mukoresha wa mbere muri kiriya gihugu ubundi ukujera abacyarimwe hamwe wenda ubwo turishimira ko mwarimu bagiye kumwongera umushahara kubera yuko washize igihe kinini cyane kandi bivuga mbizi Benwa kuko nanjye nabaye umwarimu hashize igihe kinini cyane nta kantu na gato kwiyongera ku mushahara wabo ugasanga umuntu arahembwa 45,000 ahari niba mbyibuka neza uzi n'ubushobozi bwo kujya ku isoko mu Rwanda ko bumeze uko ibiciro byazamutse amavuta agura 3,000 ikiro cy'inyama kigura 1,000 bingahe urumva ni ibintu bikomeye kuba rero ubu ngubu bavuze turimo turabyishimira mvuga ni rwose abarimu nuko bafelicita ariko kubera iki ufata abantu bamwe ukavuga ngo niba uri umukoresha w'abantu bose ni iki kibazo ubundi ngo kantu nagira ngo mvugeho urabona bagiye bavuga hari abo bita aba OA0 hari ba A1 hari abadu aribo abayumanisite ngira ngo barangije segonde nk'uko nguko ubundi niba uvuze uti hari abakozi ba leta uravuga uti abarimu bafite nako abakozi ba leta bose si ukuvuga abarimu gusa abakozi ba leta bafite icyiciro iki n'iki ngiye kubatwarira hamwe bazajya bahembwa aba naba wenda nshobora kongeraho prime agahimbaza musiki bitewe n'imirimo bakora niba uri umuganga niba uri umwemfirimiye ukora nijoro bakagira ikintu bakongeraho icyo gihe umuntu arabyumva nta kibazo ariko ubundi wagombye kuvuga uti abantu bafite nivo ya A2 bose amafaranga yabo nagahembwa ariko bivuga ngo umwarimu arahembwa ya umuforomo arahembwa kandi bose ari abakozi ba leta pourquoi yangwa icyo kintu bazagitekerezaho bo kuzajya bagenda bavuga ngo sector d'activity ni ahubwo bazagenda bavuga bati abantu bize amashuri angana kuko iyo tugiye ku ishuri tukiga imyaka 6 we wazize mate physique ngire narize ubuforomo undi yarize ubwari mu jistoma undi yarize ubucuruzi icyo giye niba tugiye ku isoko ry'umurimo tugomba gufatwa kimwe wenda niba hari imirimo uvunanye ukora bakagushyiraho prime byo nta kibazo niba twese turaba lisansiye bakadufata kimwe bakazajya kongera prime byo nabyumva nkuko nabarimu wenda nzi ko nk'abo mu mujyi wa Kigali kubera ko bavuga ko ubuzima buhenze hari ibyo bajyaga bongeraho by'agahimbaza musiki amafaranga ava no mu dayori no mu babyeyi atava muri leta ibyo ngibyo umuntu ashobora kubyumva ariko nagira ngo mvuge ko ibintu nabyo ubwabyo bigayitse vuba ngo uyu munsi twongera abasirikare ejo tugiye kongera abaforomo ejo bundi n'abarimu nuko ugasanga hari abantu bamwe bibagerana nk'uko barimu bari bamaze igihe kinini bari bagiranye noneho ugasanga hari abandi bashyizwe imbere cyane ibyo bintu ndabivuga nta polemike nshyizemo nagira ngo abantu bo muri leta abategetsi bazabitekerezeho bajye batwara abantu hamwe leta ni umukoresha niba umukoresha nyine uri umukoresha ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye kureba umuntu niba uri navuga wikize umuntu umwe ukora ahangaha kandi mwarize amashuri angana umwe ngiye kumuha ibi undi ngiye kumuha ibi ngibi bitandukanye ubone harimo ubusumbane bukabije ibyo bintu ntabwo ari byo ntabwo ari byo vraiment ndabivuga sans polémique nongere bisubiremo bazarebe uburyo abantu bose bize amashuri angana bahembwa kimwe wenda wongeraho agahimbaza y'amazi nabyumva ariko kuba kuvuga ngo mwarimu aheze hariya kuko nubwo ngubwo bavuga ngo wongeho 88% ntabwo bari muri kimwe cya gatatu cy'izindi sekiteri z'activities zimwe na zimwe kuko hari abantu baba lisansiye babahembwa 400,000 babahembwa 500,000 kandi ari abakozi ba leta mu gihe ubwo bavuze ngo bongereho 40% cyangwa 88% atageze no muri kimwe cya gatatu cy'abandi bantu bafite nivo zingana z'amashuri donc nubwo mvuze nti turishimye wenda ni ibibazo nabonye aravuga ko ari ibibazo by'amatora yegereje ariko icyo nsaba leta y'u Rwanda nuko bajya bareba nivo z'amashuri bakatwarira abantu bose hamwe bakongeraho agahimbaza mu ibyo n'ibindi ariko bakabikora kimwe cyangwa se nkina ahangaha benwa hari amakategori hari amakategori mu Rwanda nzi ko yarahari dahire abantu bakavuga bati ariko n'ubundi bijyana n'ama niveau d'étude bakavuga bati hari icyiciro cy'abatashe hari icyiciro cy'abaredacteur hari icyiciro noneho cy'abandi bo hasi w'abayegizekuta ubwo nabo bikajyana n'imishahara yabo ariko ntabwo uvuga ngo kubera ko abangaba bari ahangaha ngiye kuba umushahara muremure aho gukora ngiye kuba umushahara muremure ibyo ni ivangura wenda rishingiye ku mirimo ni ubusumbane butari ngombwa mbona bukwiye kurangira benwa nako nka ko nagira ngo mvuge kuri ayo makuru twabonye y'imishahara y'abarimu reka rero nongere ngushimire wakoze cyane kugutegura ikiganiro ubwo naho ubutaha nagira ngo nongere nshimire abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma nabo mu runana nyarwanda baranira impinduka bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma mwese nabifuriza ibyiza ubwo nabo utaha murakoze
koze cyane muvandimwe n'isiti Karege kuba utanze isobanuro byiza unasoza wibuka yuko hari bamwe mu banyarwanda batekererweho na leta leta yacu yo ni nkene birumvikana kubasha kubona imishahara y'abanyarwanda bose muri rusange ngo ibashe kubazamura byo ntibyoroshye kuko n'ubundi ni bya bindi biva mu benegihugu ariko ikindi gihe nkuko wari ubivuze koko hari hakwiye kurebwa uburyo abantu bose bagenda bitabwaho mu mishahara itandukanye ariko kuri icyo cya mwarimu cyo cyari kinakenewe cyane ngira ngo byaba binafitanye isano na rya reme ry'uburezi kuko hari aho nagiye mbona ko n'abarimu bajya gusangira ibiryo n'abanyeshuri baba bigishije ubwo rero kera ndabyibuka umwarimu n'umunyeshuri byari ibintu ubona ko bitandukanye cyane ku buryo no kubona aho umwarimu wawe ajya ku meza byari ikintu kizira kuvuga ko kizira ariko wabonaga ari ikintu kidasanzwe uyu munsi rero kuba leta yatekereje ku barimu ni igikorwa cyayo cyiza yakoze kandi nta n'impamvu yo kubishimira kuko umushinga ni ifite icyo kintu kirahari nkabamone ho no gushimira abantu batandukanye bahoraga bataka by'umwihariko nka Madame Victoire Ingabire numwe mu bantu ajya gahora mbona asabaye yashyiramo imbaraga cyane natwe twagiye tubigaruka avuga yuko by'ukuri abarimu bakwiye gutekerezwaho ubwo rero buri wese wagize ijambo avuga kugira ngo mwarimu abashe kubona inyongera ku mushahara we Imana imugire neza kandi na leta kuba yumvise akamu k'abanyarwanda niyo mpamvu natwe duhamagara abanyarwanda igihe cyose kuvuga muciye ku mbuga zose mwahawe bifite icyo bishobora guhindura mu gihugu cyacu niyo mpamvu mubona iyo tuvuze nk'uku nguku bashakisha inzira zo kuducecekesha iyo rero ubaye umusuku uraceceka ariko ntitugomba guceceka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ndabashimye rero mwe mwese mwagiye mudukurikira ndateganya mu minsi iri imbere ko abantu bazabagiye natwe mu kantu k'akaruhuko tumaze igihe murabizi muri izi ntambara ku maradiyo hirya no hino ariko tugiye gufata akaruhuko gatoya ariko ntibizatubuza kujya dusimbuka gatoya tukagira icyo tubaganirizaho muba mutatubonye ntimuzagire ngo hari ikindi ahubwo natwe tuzaba tugiye kwegerana n'imiryango kugira ngo turuhuke ni mu bihe by'ibiruhuko ariko ntituzabatererana tuzakomeza tugenda tugaruka ndashimira rero abadukurikiye hirya no hino ku isi ndashimira abagiye batanga ibitekerezo ku rubuga rwa YouTube Live ndashimira n'abazakomeza kugenda baduha ibitekerezo nyuma nshimira mugenzi wanjye by'umwihariko Anicet udahwema kubana natwe abo ku buhanga bw'ibyuma mwese mukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza n'abagenzi bacu rero dukorana dufite imisiyo zitandukanye kuri radio iteme namwe mwese ndabashimira ku bwitange bwanyu kugira ngo abanyarwanda banyurwe kandi bishime ibikorwa bagenda mubagezaho by'umwihariko mubaganiriza ku makuru areba igihugu cyacu cy'u Rwanda yewe rero mwumvaga nitwa Umuhoza Benoit nari mfatanyije na mugenzi wanjye Anicet Karege mbabwira ngo nakagaruka
Bye.